Zenhousezambia.com.
Yo,
Ash Teams, the drummer boy.
They call me Black. It's your boy King V. Hey, your steps in. Wazi. You know what? It's a guy that's a two people.
Munga sindi wa wenzo ni gonda. Wenzo kamba uni konda kansi uni nama eh. Unani tawa yoy. Ema lafo vani ganga ene.
Wenzo kamba uni konda.
Vani ganga.
It's okay.
Vani ganga.
Sili kuna poka mundu.
Vani ganga.
Ni pasa fake love, wani siri za mbambu. Yuwe kelo bati nzeru za usavu. Bameso panga wenzo ni showing ate malavu. Kasi enze plani kutiu ni jele mahafu. Wenzo ni konda vaboza. Kuli iwe gelo ni naona koma loza. Ni kango ngala soba, ndani ya zani konda. Gelo uja ni njoka, mumtima na choka. Ni funo ngala neka, sinifu na pochi muntu. Na voka mbaka mavima mawisa na mutu. Nazima true love, uipeza siri simpo. Bali na fake smile, usafela chema timpo. Bali na fake smile, mama mbala. Hapa wakuta masuka siwe kwe wangala. Ine paponi neka soche, ni kala mushe. Unanita wabati wenzo kala mushe. They call me Black.
Munga sindiwe, wenzo ni konda. Wenzo kamba uni konda, kansi uni na
Wenzo kamba uni konda. It's okay. Sili kuna poka muntu.
Honestly, for my love, really overrated. All the ones never felt appreciated. Pretense, full of the pretense. Tell me that you love me and yet you cheated. Why would you lie? Mwaicheni na kusivisa kumzimai. Hello June, July, no chifundo ai. Anyway, ndine superstar, so bye. Ni sasanga for most from the options I've always had. Kaone ni kasimvela munga ni kamkazi. Kuliva kazi, but it's just that. Nezo funo chita seto, so I gave you my heart and you broke it, you so stupid. Naone ni tumendo munga ni my toothpick. Wrong button, I'm not gonna post this. Ushite capitalize, you know what's this.
Munga sivyo, wenzo ni konda. Wenzo kamba uni konda, kansi uni na ama.
Wenzo kamba uni konda. It's okay. Sili kuna poka muntu.
Ofuna kuni siri zira kwata. Kuseni manzo lompaka kwata. I thought it was love, love, love. Kasi wente sub, sub, sub. Ofuna kuni siri zira zanga. Once ago mwazi na batanga.
Kazi niwe godiga. Unga pumbe gwanji iwe godiga. Losha vero piki kumanja godiga.
Yeah, yeah. I will let you go. You better leave me alone.
Download music at zenhousezambia.com.
King B, pandemics.